Ngayeke intombi nje kanje Sula sithi du bese sifuluma ngamehlo bese aqoqinda ngisho lena ngenampetho thatha uthando lwam lona lifuluma ngezenzo into ofana nawe umntwana womuntu cha ke go hayi
Ufuna ngitheni Ufuna ube ngowami Sondela wena my love wami Ufuna sikhiphe se Dubai Nyadlala la e Dubai Ufuna udlu kotini Uswipe ikhadi lami Sondela my love Ube ngowami Sondela my love Ube ngowami Sondela my love ube ngowami Sondela my love ube ngowami
Aya mehla my love yangibambe shiqi Aya mehla my love yangibambe shiqi Ayine zenzo zakhe zingibambe shiqi Ayine zenzo zakhe zingibambe shiqi aya mehla my love yangibambe shiqi aya mehla my love yangibambe shiqi ayine zenzo zakhe zingibambe shiqi ayine zenzo zakhe